Merci soit le Seigneur, nous le croyons du fond du cœur et nous souhaitons les uns aux autres que nous le voyons. Que ce ne soit pas seulement une foi qui
est remplie
de vie.
Kwizera gupfuye ahubwo tugire kwizera kuzima kubona ijambo ry'Imana rihamirizwa twumvise kandi twasomeye hamwe byasomwe mu gutangira kandi buri ijambo ry'Imana ryose ridukora ku mutima. Twibaza niba ibintu dusomerwa bihari ari uko biri koko, niba bishobora kuba ibintu bifatika mu buzima bwacu. Byanditse hano mu Bakolosayi 3:12 haranditswe ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Abakolosayi 3:12. Niba tuzi uko bikwiriye kumera, wowe nanjye twahawe kwambara, kwambikwa iby'Imana maze kuduhera muri Kristo bikaba ibyacu. Hano ibi biri kubwirwa intore, ntabwo bibwirwa abizera muri rusange. Bakolosayi 3:12, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera, abandi nta nubwo babona ko bikenewe igihe cyose baba bafite impamvu zabo, ariko aha ababwirwa abo bireba ni intore z'Imana, nibo bitwa ko barera kandi ni abakundwa, bakundwa n'Imana, bahamagariwe gusohoka bakizwa mu ijambo ryayo nk'intore zatoranijwe isi itararemwa, nk'uko biri mu Bakolosayi 3:12. Udukwiriye kugira umutima w'imbabazi. Mbese umutima ubahe? Dufite umutima w'imbabazi n'ineza byuzuye mu mutima wacu aho bikenewe hose, cyangwa aho tugenda hose tugenda dukandagira intumbi. Imbabazi zo mu mutima n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, imbabazi zivuye ku mutima. Noneho ku 13, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye abe ariko namwe mubabarirana. Kubabarira n'umutima wose, ukababarira rwose utagize ikindi ubanza gusaba, n'umutima wose mubabarire, mubabarirane nk'uko Imana yatubabariye muri Kristo. Noneho hano haravuga ati umuntu nagira icyo apfa n'undi, nagira icyo agaya undi, ubwabyo ni inenge itari ikwiriye kubaho. Mbese turi bande ngo tugire ibyo tugaya abandi? Dufite byinshi byo gukora ku bwacu no gukora ahatuzengurutse. Nihagira ufite icyo arega undi, nawe abe yiteguye kuba yacirwa urubanza, yisuzume ubwe niba uko yifata aricyo, niba ari mu ntore. Kuko byanditswe niko bivuga ngo ninde warega intore, kuko Kristo wabatsindishirije arahari, batsindishirije imbere y'Imana. Abaroma 8:33, ninde warega intore kandi Imana yari izitsindishiriza? Nta kisigaye cyo kwitsindishirizaho, dusigaje ikintu kimwe no kwemera rimwe rizima uko gutsindishirizwa kudasubirwaho kwavuye ku Mana tukakwemera nk'ibintu bifatika mu buzima bwacu. Aya magambo twayasomye kenshi, tuzi ibi byanditswe byera, ariko ibi bijyanirana n'icyifuzo gikomeye cyane. Twifuza yuko ibi bigaragara mu buryo bufatika kubw'ubuntu wa mutima Yesu yari afite, kamere ya Yesu ibashe kugaragara muri twe, igaragazwe natwe, nk'uko umuririmbyi umwe abiririmba ati Yesu abe ariwe wenyine ugaragara mu magambo yawe, abe ariwe usomwa mu magambo yawe no mu byukora byose. Turaza kugarukaho iki kigoroba, ariko kugira ngo tugire icyo twongera kuri aya magambo, tujye muri Petero wa kabiri igice cya gatatu, kuko ibyo dusabwa mu Bakolosayi tubihabwa hano muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa gatatu, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa gatatu. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. Imbaraga z'ubumana bwayo mu by'ukuri zatugabiye, zaduhaye ibintu byose bikenewe bwo kubona ubugingo no kubaha Imana. Ariko iyo mpano, ibyo twahawe, dukwiriye kubyemera, kubyakira. Dukwiriye kubona biri muri iyo mpano ikomeye y'Imana. Hari n'igihe tutabasha kumenya ubutunzi dufite uko bungana twahawe n'Imana kubw'ubuntu. Maze ku iherezo ry'umurongo wa kane, Petero urwandiko rwa kabiri igice cya kane umurongo wa kane agace ka nyuma, ngo maze muhabwe gufatanya na kamere y'Imana. Ibyo twarabihawe, kandi kubw'ibyo twumvise ijambo turyakira nk'imbuto y'Imana. Iyo mbuto y'Imana, yera ibintu biva ku Mana. Imbuto za mu isi zera ibyaha mu isi nk'ingano. Ibyo umuntu yabibye nibyo anasarura. Ni nako bimeze no mu buryo bw'umwuka. Niba imbuto y'Imana y'ukuri yarabibwe ikakirwa nk'isezerano mu kwizera, Imana igomba gukomera ku ijambo ryayo kandi igasohoza ibyo yasezeranije. Petero wa kabiri rimwe gatatu, imbaraga z'ubumana bwayo zaduhaye ibintu byose bikenewe bitugeza, bituzanira ubugingo no kubaha Imana. Zaduhaye, byamaze kutugabira, ntabwo ari bizaba, ahubwo byararangiye, byamaze kuba. Nk'uko namaze kubabwira, igisigaye nahacu kumenya ibintu byose twahawe n'Imana kubw'ubuntu. Ntabwo tuzi ubutunzi dufite uko bungana, ibyo Imana duhaye byose. Kadusome nanone indi mirongo mike. Ndashaka guhera muri Mariko igice cya mbere. Ejo hashize twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya karindwi no mu mubwiriza gatatu, twasomye yuko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Tumaze kumva mwene data Kyler atubwira ibya Isirayeli, aho naho Imana ifite igihe cyayo. Igihe cyo gutatana cyarageze, igihe cyo kongera guterana kiragera, Imana ifite igihe cyayo, ifite ahantu hayo, ifite ubwoko, maze igihe nikigera babahanuzi babiri bazaza kugira ngo babagezeho ijambo, babwire ijambo byawe mu ijambo 44 bizaza byose bose ibikene byose bizaba bihari. Kubera iki? Kubera ko Imana yabivuze. Ni ikibazo gusa, ikibura gusa ni igihe ko kigera. Ariko by'ukuri muri byose tubona yuko Imana ikomera ku ijambo ryayo, ndetse tunabona uburyo ubwoko bwayo yatoranije mu maso y'abantu ntacyo bashoboye. Rimwe na rimwe basa nkaho bihebye, nkaho ntacyo bashoboye, abantu bose batabitayeho, nyamara abo nibo bwoko bwatoranijwe buri mu mubabaro ukomeye cyane. Umunsi umwe narababwiye nti nyamara muri ubwoko bwatoranijwe. Umuntu aravuga ati ibyo ntacyo bimbwiye, Imana yashaka je rwose yari guhitamo ubundi bwoko yishakiye ikabugirira nk'ibyo yatugiriye. Ibyo ni ibitekerezo by'abo mu isi, ni ibitekerezo by'umuntu utasobanukiwe umugambi w'agakiza w'Imana. Mu buryo bwa kwisi wabyumva, urabwira abo bantu ngo muri ubwoko bwatoranijwe, maze bakibuka ibyababayeho byose, ibyo bababajwe byose, kugera ubwo babashyiraga muri bya byumba by'ibyuka byo kwikiramo. Noneho umuntu akaba yavuga ati Imana yatoranije se ubundi bwoko ikabugirira ibyo yatugiriye. Mu mirebere ya mu isi wabyumva, ariko twebwe nk'itorero natwe ntago twasezeranijwe inzira irimo indabyo. Inzira itorero rinyuramo ni ya nzira y'umwami. Mbese umwami yanyuze mu nzira imeze ite? Mu nzira yo gucishwa bugufi, mu nzira yo gusuzugurwa, mu nzira yo kutamenywa, yo gusekwa. Yarafite inzira yo kunyuramo itameze nk'izindi zose muri iyi si. Niko bimeze ku bwoko bwayo kugera uyu munsi, ariko ku bwacu ubwiza burarashe kandi ntibuzigera buhagarara. Niba dufite ubuzima uko tugira ubuzima buruhije hano muri iyi si, niko umunezero wacu uzaruta cyane ibyo ngibyo, nitumenya ko twabisize bitakiriho, ko tudashobora kwibuka ukundi ibyabaye, ahubwo ko tuzabana n'umwami iteka ryose. Ndashaka gusoma umurongo wa 14 n'uwa 15 muri Mariko igice cya mbere. Mariko igice cya mbere umurongo 14 n'uwa 15.
Après que Jean eut été en prison,
nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, ku murongo wa 15, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Rutere twizere ubutumwa bwiza, kuko mu Kinyarwanda bavuga ubutumwa bwiza ni ubutumwa bw'umunezero bubohora bw'Imana twabwiwe. Hano ndashaka kugaruka kuri rya jambo rigenje nimugoroba kuri iki gitekerezo, kuri iri jambo rivuga ngo ni uko igihe gisohoye. Igihe cyarasohoye, umwami yaretse imyaka irahita, mu myaka 12 ajya mu rusengero. Noneho aha yari afite imyaka 30 ubwo igihe cye cyageraga, ubwo yabatizwaga, ubwo
il s'est placé au milieu des pêcheurs
hamwe
entré dans le jour
nabantu benshi ajya hagati y'abanyabyaha nawe yinjira muri Yorodani muri Yorodani abo nibande bari bari kuri Yorodani abantu bose bemeraga ibyaha byabo bakabyatura nibo binjiraga muri Yorodani maze bakabatizwa nuko Yesu ajya muri bo ajya hagati muri bo maze aravuga ati biradukwiriye ko dukora ibyo gukiranuka byose Matayo 3:15 umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo azabarwa hagati y'abagome abantu batubaha amategeko Yesaya 53:12 ntabwo yishyira hejuru y'abantu baguye yikoreye umutwaro we yaraduhetse twese araducungura ariko hano turabwirwa muri Mariko 1:15 ngo nuko atangira kubwiriza avuga ati igihe kirasohoye igihe cyari gisohoye igihe cyari kigeze ubwami bw'Imana buri bugufi buri hafi
il connaissait son heure il connaissait son temps
yarazi igihe cye
que église du dieu vivant
nitorero ry'Imana nzima
nous avons trouvé grâce devant le seigneur
twagiriwe ubuntu tugirirwa ubuntu igihe tumenye igihe cyacu iyo tumenye ibyo Imana iri gukora ubu ngubu ibyo yasezeranije nibyo ari gukora mu gihe cyacu nuko noneho Yesu ajya i Galilaya
en disant le temps est accompli et le royaume de Dieu
avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi uko niko umwami wacu yatangiye kuvuga ubutumwa bwiza igihe kirasohoye igihe kirageze niki yakoze muri mu isinagogi Kaperinawumu yafashe umuzingo w'igitabo Yesaya asomamo igice
51
aravuga ati uyu munsi ibi byanditswe bisohorimira amaso yanyu Luka 4:21 ni kenshi ibyo yabishimangiye nk'uko abahanuzi bose abantu b'Imana bose babikoraga ariko reka tujye kure su igihe cye nticyari gisohoye gusa ahubwo n'igihe cy'intumwa ze cy'abigishwa be nacyo cyari kigeze mureke nsome muri Mariko 1:16 Mariko 1:16 anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi 17 Yesu arabwira ati nimunkurikire muze munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu 18 uwo mwanya basigwa inshundura baramukurikira hano ndashaka gushimangira iki gitekerezo iyo igihe cy'Imana kigeze n'igihe cy'ubwoko bwayo kiragera mbese umwami yatangiye ati mbese yarafite amagambo yo kubwira umuyaga oya abantu nibo yahamagaye abantu ubwo nibwo yabahamagaraga bajugunya inshundura zabo igihe cy'Imana kigeze igihe Imana itangiye gushyira ijambo ku gitereko cy'amatabaza ubwo nibwo igihe cy'itorero cyari kigeze uko niko byahoze tugaruke ku bahanuzi ku bagorozi dusubire mu bihe by'itorero igihe cyose iyo igihe cy'Imana kigeze igihe cy'itorero cy'ubwoko bw'Imana nacyo kiba kigeze kuko tudahari ntabwo Imana yabasha gusohoza umurimo wayo abantu yabashyize muri uwo murimo munini
nous faisons partie
wo kwisi hose cyase rusange tugiri muri uwo mugambi turi mu turi abagize umugambi w'Imana ibyo biragaragara igihe cya Yesu cyarageze kandi hamwe nawe igihe cy'abigishwa kiragera
après les autres
ba diva magarwa umwe hanyuma yunde bareka byo basiga byose barakurikira umwami ni nako bimeze ku bikigihe hamwe ufasha bw'Imana hamwe n'igihe cy'Imana igihe cyawe n'icyanjye kiba kigize inyigisho zawe n'inyigisho zanjye biboheye ku butumwa bw'Imana wihereye mbere na mbere ubwoko bw'Imana bwabaga buboheye ku by'Imana iri gukora kandi ab'Imana bose bamenya igihe cyo kugendererwamo n'Imana kandi bakabyungukiramo kadusome igice icya
zapotre mais n'oubliez pas cette pensée
kandi ngo iki byakozwe n'intumwa ariko ntimwibagirwe iki gitekerezo igihe Imana itangiye gukora y'igihe cy'Imana kigeze igihe cy'itorero nacyo kiba kigeze kandi mu magambo yumvikana igihe cyawe n'icyanjye igihe cy'Imana nicyo gihe cy'ubwoko bwayo ijambo ryayo ribiri ryacu twakiriye mu kwizera n'amasezerano yatanze agasohora ibyakozwe ni numwe igice cya karindwi umurongo wa 17 ibyakozwe ni karindwi 17 ariko igihe cy'isezerano cyenda gusohora iry'Imana yarahiye Aburahamu katugeze hano kuri uyu murongo ibyakozwe n'umwaka 17 uko igihe cyarushagaho kwegera hafi aho amasezerano Imana yasezeranyije Aburahamu icyo gihe cyegereje amasezerano igihe cy'amasezerano cyenda gusohora kumurongo wa 23 dusoma kubijyanye na Mose byakozwe n'intumwa 7:23 ngo ariko amaze imyaka 40 inavutse yigira inama yumva afite icyifuzo mu mutima gikomeye cyo kugenderera bene wabo abana b'Abisirayeli ntago bikeneye ko dusoma hano byinshi muri we habyutsemo icyifuzo hari mu gihe cya Mose nuko ubwo yari afite imyaka 40 yibwira mu mutima we ati ni igihe cyanjye byakire mutima wanjye ndagiye ku 25 turasoma ngo yibwiraga yuko bene wabo bamenya ko Imana ibakirisha ukuboko kwe 25 ariko ntibabimenya
c'était maintenant le temps de Moïse
byari noneho igihe cya Mose ariko atari igihe cy'Imana kuko imyaka 390 yari ishize kandi Imana yaravuze ngo imyaka 400 nishira zasohora ubwoko bwawe mitangiriro 15
il était né prophète pour
ça Mose yumvise muri we izo nchingano cyari gihe
cyamos
igihe cy'Imana cyari indi myaka 40 hanyuma y'icyo gihe igihe cyamos kigeze ntacyabaye ariko igihe cy'Imana kigeze byageze bite Imana yaravuze itangira gukora ibyakozwe ni numwa 7:30 noneho ku murongo wa 30 imyaka 40 ishize marayika amubonekera mu gifaransa ngo uwiteka amubonekera mu birimi by'umuriro marayika amubonekera mu birimi by'umuriro waka
le temps de Dieu ici
mu gihuru hano iyi nkuru turayizi iki cyari igihe cy'Imana Noneho igihe cy'Imana nicyo cyahindutse igihe cya Mose. Igihe cy'Imana ni nacyo gihe cyahindutse igihe cy'ubwoko bwose abari batwaye amasezerano y'Imana. Hano ibintu birashorerana. Imana yoherereza abagaragu bayo n'abahanuzi bayo igihe itekereje ko bagomba kugenda, bagomba gusohoka, bareka bakagenda mu rugendo. Tuzi ko mu bwami bw'Imana nta muntu n'umwe wabasha gukora ibyo yishakira. Mu bwami bw'Imana Imana yonyine niyo yanzura. Igihe gisohoye imyaka ishize, imyaka mirongo ine ishize, Uwiteka abonekera Mose iramutuma. Igihe cy'Imana cyagombaga kuba icya Mose. Igihe cya Mose cyahindutse igihe cy'ubwoko bwa Isirayeli. Nuko rero ubwo turabona umugambi uhebuje w'Imana ifitaniye n'abantu n'itorero. Ariko kubwanjye ibyo bisobanura ikintu gikomeye, kuko uko niko tubibona no muri iki gisekuru, no muri iki gihe. Igihe cy'Imana cyagombaga kuba igihe cyo gusohoza ijambo ry'ubuhanuzi, kandi igihe cyo gusohoza ijambo ry'ubuhanuzi cyagombaga kuba kirimo n'itorero ryahanuwe. Muri iki gihe cyahanuwe, itorero rikwiriye kubamo, kubera ko Imana ntiyakora tudahari, ahubwo natwe biratureba. Mbese mwavuga muti amen. Igihe cy'Imana cyari cyo cy'umuhanuzi wayo. Igihe cy'umuhanuzi cyari cyo gihe cy'ubwoko bwayo, nk'uko umunyururu ufatana. Igihe gisohoye hashize imyaka, umwanzuro w'Imana ufashwe, ibintu byarashoreranye birakurikirana. Uwiteka asohoza ibyo yabasezeranije. Mu kuva igice cya cyenda turasoma aya magambo. Kuva icyenda gata umurongo wa gatanu, kuva igice cya cyenda umurongo wa gatanu. Uwiteka ategeka ashyira agena igihe, ategeka igihe ati.
Ici il s'agit de la déclaration.
Hano
pour moi le Seigneur a fixé un temps déterminé.
Ni icyo nashakaga ni ijambo ngo Uwiteka agena igihe agishyiraho. Habaho abantu bagena ibihe, bagena ibihe, ariko icyo si cy'Imana yatugeneye. Ushobora byose ni we wenyine ushobora gutegeka igihe. Biranditswe ngo ndetse n'umwana w'umuntu ntabwo azi umunsi cyangwa igihe, ahubwo Data wenyine. Kuko nk'umuhanuzi cyangwa nk'umwana, atari nk'umuhanuzi cyangwa umwana w'umuntu, ahubwo nk'Imana. Mbese na bantu bangahe bategeka bagena igihe ngo hazabeho ikintu runaka, hanyuma ibintu ntibigende nk'uko babyiteze? Ibintu byose bikaba mu buryo butandukanye n'uko wibwiraga. Dushobora gukora imibare, tugatekereza ibintu bitandukanye, ibintu byose bigasa nk'aho bitunganye, imibare yacu ikaba ari ukuri igihe cyose, ariko ibyo ntibyigera na rimwe bisohora mu maso yacu cyangwa mu.
C'est Dieu qui fixe les temps.
Imana niyo itegeka igihe, nigena igihe. Kandi si igihe gusa, ahubwo n'ibigomba kubaho mu gihe gikwiriye. Abantu bakaba bashaka gukora ibihesha gukora biri, murebe ibintu biri mu isi. Abantu bose bashaka kugira icyo bakora, abantu bose bafite imigambi myiza ngo ibintu byose babibona neza, ariko igihe cy'Imana nikigera kandi turabitegereje si twe tuzagena igihe ahubwo nkuko icyo gihe ku mwami wacu byari bimeze dushaka ko igihe cye aba ari cyo cyacu igihe cye kibi cyacu inzira ye ibi yacu ubushake bwe bube ubwacu ijambo rye ribi ryacu umugambi we ubu wacu kugira ngo byose bibashe kugenda neza bigendere hamwe bihuje uyu murongo ndawukunda ngo nuko Uwiteka ategeka igihe nyacyo kuva 9 umurongo wa 5 byukuri nashaka kuvuga nti haleluya haleluya Uwiteka ategeka igihe ashyiraho Uwiteka yanzura twese dukwiriye gusa kwemera kuyoborwa mu buryo bw'umwuka tukayoborwa n'igihe ibyakozwe n'intumwa 7 noneho ku murongo wa 23 ukagera kuri 25 byakozwe n'intumwa 7 kugira ngo nanone dushimangire aya magambo ngo ariko amaze imyaka 40 avutse
en lui.
Icyifuzo kizamuka mu mutima we. Icyo gihe
lui avait été adressé mais
yari hawe itegeko
pour exécuter le mandat.
Ariko igihe cyari kitaragera cyo gukora umurimo we. Ariko ko byagenda kose hazamuka icyifuzo muri we cyo kubohora bene se ntekereza yuko nta muntu wahawe inshingano n'Imana uhamagara n'Imana umutima we ngo ube utaka umuriro ashaka kugenda kuko ashaka kugenda ibyo murabona bivugiye ku bwende kuko agomba kugenda
il n'y a personne qui veuille partir
nta muntu numwe ushaka kugenda ahubwo umuntu agomba ategetswe kugenda ariko igihe kitaragera wakora iki iki gihe ukora nk'uko Mose yakoze cyangwa abandi ko babigenje kimwe na Aburahamu utarashoboye gutegereza ivuka rya Isaka niki noneho kiba iki gihe ukora utangira guhereza ibitekerezo byawe Imana noneho tuzi ibiba hanyuma icyo twabasha gukora ni ugutinza gusa umugambi ntitwashobora kuwihutisha Imana ifite umugambi kandi irawusohoza ifite igihe cyo guhishura ijambo ikagira n'igihe rikwiriye gushyirwa mu isi yose noneho icyo gihe ndababaza umubibyi yakora ikihe kindi keretse kubiba imbuto no gutegereza hanyuma ko Imana imeza maze umusigati ukazamuka amababi akaza akamera maze ihundo ingano ikagaragara mu ihundo nta muntu ufite icyo yabyongeraho yabikoraho ijambo ry'Imana ubwaryo ni imbuto ifite ububasha bwo gutuma imbuto imera ikera igakura muri buri umwe wese mbese niki umuntu yabikoraho muzabaze umuhinzi nyuma yo kubiba imbuto y'ingano ikindi yakora ntabwo ariyo biturukaho Imana yenyine nitanga imvura nitanga izuba Imana ni itanga kumera umubibyi umuhinzi nta kintu na kimwe afite yahindura kubiba uhereye muri uwo mwanya sibyo mbese niki kindi ashaka gukora guhagarika umutima kurara amajoro ibyo ntacyo bihindura na kimwe icyo nicyo kitumenyesha imbaraga z'Imana yacu ishobora byose kuba ariyo yonyine twishingikiriza niyo itanga ubuntu kugira ngo habeho ibibaga ndetse n'ubuntu bwo kugira ngo zabeho gusarura ariko uko gusarura nako kuri mu gihe kizaza ntabwo umusaruro wari waba ntabwo natuma umuntu agira ikindi ambwira isarurwa ntiryari ryaba Imana niyo izatanga iryo sarurwa. Nta ibyo ndabihamirijwe, nta kindi kizaba rwose. Oya. Keretse niba tugomba gusoma ijambo ryo mu byahishuwe, agomba kuba ari mu gice cya 14, ibyahishuwe 14 ku murongo wa 17.
Apocalypse chapitre 14.
Ibyahishuwe 14 ku murongo 17. Maze marayika wundi ava
sorti du temple dans le ciel.
Muri rwa rusengero rwo mwijuru. Nawe afite umuhoro cyashye. Nashaka gusoma umurongo 15, umurongo 15.
Sorti du temple et cria d'une voix forte.
Marayika wundi ava mu rusengero arangururira arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati: ahuramo umuhoro wawe usarure, kuko isarura igihe cy'isarura kigeze gisohoye. Ntabwo wasarura byose bikiri icyatsi ngo gutegereza igihe kikagera ingano zigahisha zigahinduka umuhondo, ubwo nibwo igihe kiba gisohoye. Aha naho turabona hanze ngo kuko igihe cy'isarura gisohoye. Ninde ugena ibihe? Si wowe, si jye, ni Imana yo yamaze kugena gushyiraho ibihe. Icyo gihe nigisohora nibwo hatangwa itegeko. Nuko marayika wundi ava mu rusengero arangurira ijwi ibivugirwa mu ijuru bigaragaza ibibera mu isi. Umusaruro ntabwo wacyuwe mu ijuru, ntabwo mu ijuru ahubwo ni mu isi. Aho naho twibuke amagambo y'umwami wacu, yaravuze ngo azohereza abagaragu ngo bakureho ibisitaza byose mu bwami, ngo bazabiteranya bibere hamwe babitwike mu muriro. Matayo 13:41. Ise ibyo ntitwabyumvise neza yuko mu madini hose hariho guteranira hamwe, kwihuriza hamwe. Ahantu hose byose barabyumva, ntibamenye aho bashyira, bakibwira ko ari ibintu bikomeye. Bwa mbere urukungu nirwo rubanza guteranywa, noneho hakakurikiraho ingano. Hari twakwifuje kubona ibintu mu kindi cyerekezo. Twakwifuje yuko umwami acyura abe, kwera ko turushye, tunaniwe, turushye byiye muri iyi si. Ariko hariho umugambi. Niba bwa mbere ikikwire kubanza ari kwegeranya urukungu, ibyatsi bibi bikaboherwa hamwe mu miba hamwe, noneho hanyuma ingano ziboneye zitavanze zeze rwose nk'uko zashyizwe mu butaka ingano igapfa, ni nako mu mwihundo niko ingano izaba isa yahindutse rwose mu ishusho ya Yesu Kristo umwami wacu. Ibyo nibyo yasezeranije kandi nibyo azasohoza, kuko igihe cy'isarura gisohoye. Imana ifite igihe cyayo. Cya byose turasoma mu muhanuzi Yeremiya aya magambo azwi.
Dieu y porte une accusation.
Yeremiya
chapitre 8 verset 7.
Igice cya 8 umurongo wa 7. Murebe ibyanditswe hano. Yeremiya 8 umurongo wa 7.
Même la cigogne.
Nukuri
connaît cet homme.
Igishonda bagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo. N'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. uko n'ukugawa gukomeye cyane. Ibyaremwe bigira gahunda. Igishonda abagabo, inyoni zose zimenya igihe cyazo, zikamenya igihe zikwiriye kuba ziri aha, zikwiriye kuba ziri hariya. Ariko aha Uwiteka ararega ubwoko bwe. Binyiri muhanuzi Hosea aravuga ati ubwoko bwanjye burarimburwa no kutamenya. Hosea 4:6. Nukwe kumenya nubuhe bwenge ubumenyi bw'Imana, ubwenge bw'Imana. Abantu bose bazi ubwenge bwabo bwite. Hari ibitabo byinshi byanditswe kuri ibyo bitakwirwa mu isi. Ariko kujyanye n'agakiza, ndibuka ikibwirizwa kivuga ngo mumenye umunsi n'ubutumwa. Ku ruhande rw'Imana no kumenya ijambo ryayo n'amasezerano yayo, noneho ukagereranya ibimenyetso n'ibihe. Umwami niko yakoze ubwo yabwiraga ubwoko bw'Abisirayeli kiragiye ati ubwo yabwiraga ibyago bizabashyikira. Nuko arabwira ati nimubona Yerusalemu igoswe n'ingabo, muzamenye yuko igihe gisohoye. Abatuye Yudaya hungire mu misozi n'ibindi n'ibindi. Luka 21. Ibyo byari iki? Barangiye ibimenyetso by'igihe. Abumvise bashoboraga kumenya icyerekezo. Ibimenyetso n'igihe byarajyaniraga, byari bihuye. Bamenye icyo bakora, kuko umwami yaravuze. Umunyamateka Flavius Joseph, niba ibyo avuze ari ukuri, avuga ati nta wizera n'umwe wasigaye, nta n'umwe warimbukiye mu murwa, bose barahunze kubera ko bakurikiye amagambo y'umwami. Imana itanga ijambo, ikabera amaso ibihe, ikanakora ku buryo tubimenya, tukabasha gusobanukirwa ibimenyetso by'igihe. Mbese nanone ntiyavuze ati nimubona biriya muzabe maso, kuko igihe kizaba cyenda gusohora. Icyo dukwiriye kumenya, gusobanukirwa, ni uko Imana yagennye umunsi n'igihe ku bwa byose. Nk'uko ejo nimugoroba twabisomye, kuvuka no gupfa bifite igihe cyabyo. Umubwiriza 3, ibibazo, ibyago, umunezero, byose bifite igihe cyabyo. Ariko Imana nayo ifitiye igihe ubwoko bwayo. Igihe cyose hari ikintu kigomba kuba, irabihishura kugira ngo abantu bose bagiriwe ubuntu n'Imana babashe kumenya mu gihe cyagenwe ibyo Imana yakoze. Igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya igihe cyabyo. Umwami igihe cye yaravuga ati muri Yesaya ati n'ikimasa imfizi y'inka imenya umuvure wa shebuja. Hano ngo n'izi nyoni zimenya igihe zikwiriye kugenda, igihe zikwiriye kugaruka. Zifite ibibamenyesha, zigurukana ubuhanga umuntu atabasha kwigana. Hanyuma akavuga ati ariko abantu banjye bo ntibazi igihe cyabo. Yesaya 1:3. Uwiteka ubwo yarebaga Isirayeli akarira, aravuga ati yaba wamenyaga igihe wagenderewemo n'amahoro, igihe kiguhesha amahoro, ariko ntiwakimenye. Mu bwami bw'Imana igihe cyose ni ukumenya kwakira amasezerano atangwa n'umwuka, hanyuma ukizera ugategereza kugira Imana yasohoze. Igihe Imana itangiye gukora, ntibibe kuvuga gusa, bitari kuvuga gusa, ahubwo igihe Imana itangiye gukora, ubwo nibwo igihe cyawe, igihe cyanjye cyo gisohoye. Nkuko igihe umwami wacu yazaga bwa mbere, igihe cye kigeze, abigishwa nabo igihe cyarageze, n'abari biteguye bose kumva ijambo ryo mu kanwa ke. Ni nako biri muri iki gihe.
Est devenu mon heure.
Igihe cy'Imana nicyo cyahindutse, nicyo cyabaye igihe cyanjye n'igihe cyawe. Amasezerano y'Imana mu ijambo ryayo ni wowe nanjye asohoreraho. Aho niho gutoranywa kugaragarira rwose. Imana yahaye amasezerano Aburahamu n'urubyaro rwa Aburahamu, kandi muri ayo masezerano yose asohorera n'abizera nabo kugeza muri iki gihe. Umuhanuzi Daniyeli avuga iki mu gice cya 9, mu gice cya 12, umurongo wa 4, ati amagambo muri iki gitabo Daniyeli 12:4, amagambo muri iki gitabo uyazigame kugera mu gihe cy'imperuka. Dushobora nanone kurebera hamwe mu byanditswe byera, turebe n'undi byanditswe byo muri Daniyeli, ati muri icyo gihe Daniyeli 2:4 ngo muri gizagurutsa ubwami buzahora iteka ryose. Igihe cyose habaho amasezerano, noneho hakabaho ibikwiriye kuba, byose bikwiriye kwinjiranamo. Daniyeli yavuze iby'inyamaswa ifite amahembe arindwi, byose bikagenda nk'uko bya Imana ivuga mu ijambo ryayo. Nuko hanyuma agakurikiraho iri jambo rigufi cyane ngo abazi ubwenge bazabyitondera. Daniyeli 12:10, abanyabwenge b'Imana yahaye ubwenge bwo kubisobanukirwa. Hariho abantu b'abanyabwenge cyane bazi byose mu bintu byose, ariko Imana ikwiriye kufungura ubwenge ngo tumenye ibyanditswe. Nibyo yakoze kiriya gihe, ni nabyo ikora uyu munsi. Kubera iki yabafunguye ubwenge ngo bamenye ibyanditswe, ngo byose babashe kumenya umwanya wabyo mu buryo bwa Bibiliya? Kuko ibyo bibwira bidakwiriye kugarukira hamwe, ahubwo bikwiriye kuguma ku byo Imana yavuze.
Que se produit, nous suivons la parole de la promesse.
Et dukurikira ijambo ry'isezerano ry'Imana. Izo nzira z'Imana twarazibonye.
Et c'est pourquoi nous suivons ce chemin.
Inzira y'Imana, icyo gituma iyo nzira tuyikurikira na gihamya kitaniganyega cyo kwizera. Igihe umwami avuga ati nzabohereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka utaragera, uwo munsi ukomeye uteye ubwoba, umunsi uzatwika nk'itanura ry'umuriro, abanyabyaha bazatwikwa bahinduke ivu. Ibyo umwami yavuze ati ngo uwo munsi utari wagera, nibwo nzabohereza umuhanuzi Eliya. Malaki 4:5, ibyo nibyo dukwiriye kwitondera, kuko aho harimo ijambo ry'isezerano. Niki cyabaye mu gihe cya Eliya, mu gihe cy'igitambo cya nimugoroba, yasannye igicaniro cy'Uwiteka akoresheje amabuye 12, abami ba mbere 18:31. Niba rero Uwiteka yorohereje umugaragu wayo muri iki gihe imbaraga n'ubutware bwa Eliya kugira ngo agarure ijambo ry'Imana ku gitereko cy'amatabaza, kugira ngo agarure asane ibintu byose bigaruke mu mwanya byahozemo, kugira ngo buri umwe wese abe mu mwanya we. Ikibazo ni ukumenya niba twiteguriye kwemera uwo mwanya duhawe. Uwavuye ku Mana, uwo yakirana byose ishimwe, nta mutima ubirwanya, nta kwivuguriza, ahubwo habaho kwemera no kubyishimira mu mutima kandi ni tutagira ikintu cyari cyose kihariye dukora ni tutagira niba tutagira umugambi wacu bwite muri iki gihe ibyo ni kubwende icyo dushaka ni ugutegereza gusa igihe cy'Imana umuntu wese ashoboye gukora icyo ari cyo cyose ashoboye ashatse ariko twebwe turashaka ko umwami Imana iba ibirimo umwami yaje igihe cye gisohoye
il a commencé à appeler
arebo wa mbere arebo wa kabiri atangira guhamagara baramukurikira mukanya gato gusa abantu benshi baramukurikira iyo igihe cy'Imana gisohoye abantu babahari ntago bikenewe kubinginga ukibwirizwa guhamagarwa bakorwa ku mutima ni umuhamagaro w'Imana mu buzima bwabo kandi kuko ari umuhamagaro w'Imana barumva bagakurikira umwami atari ibyo tuba tugomba gutanga amasomo y'abasigaye inyuma kandi iki gihe ntabwo byagira icyo bimara mbese abakundwa mu Busuwisi baririmba gute baririmba bati iteka umwami ari ku murimo kandi byose biramwumvira uko byasa kose ntabwo tureba ku bigaragara ahubwo tureba ku bitagaragara kandi
qui s'est manifesté de manière visible Dieu n'a pas besoin de prouver
ni bitagaragara byagaragaye mu buryo bufatika
il a déjà prouvé
nta kindi
qu'il l'était
Imana ikeneye gukora ngo igaragaze ubwayo yarigaragaje ko ariwe byaremwe byarabihamirije rwose birabiyemeza cyane mu cyumweru cyashize weekend yashize na suwe bitunguranye na Dr. Wilsendorf aho mushwacu atuye
elle a demandé à son frère de Düsseldorf de me les apporter
hari byo enyereje asaba bene Düsseldorf bizana ariko atekereza yuko
j'ai vu pour la première fois depuis longtemps à
n'ikiganiro no kuganira bikenewe na nibwo bwa mbere nabonye ko abantu bigoye kwizeza imitima yabo ngo bizere nk'abana aho ngaho ntawe dukwiriye kubivuga niba dushaka kwizera ibihamya by'abanyasiyansi abahanga bitigeze rwose binagaragara mu buryo bufatika cyangwa se niba dushaka kwemera ibimenyetso by'ibyaremwe
j'ai dit vous ne pouvez pas vous pouvez une seule théorie
hari wavuze ati rwose na mwemera byoroheje ko mwereme ibintu nkabiri
c'est une révélation de Dieu
ariko no guhishurwa kw'Imana kandi uwo Imana itihishuriye nta nubwo yabasha kubona naho amaso yaba akanuye ariko uzi yuko ubugingo cyase ubuzima bufite aho buturuka ninde uwaburemye uwaburemye ari hehe ubugingo bwawe n'ubwanjye buri hehe ubugingo cyase ubuzima mu mbuto y'ingano buba buri hehe niba abantu bavuga ngo hariho ngo ubuzima bwahozeho ibintu byose byaturutseho yego ibyo bavuga wenda se ubwo bwaturutse he bwaturutse umuntu iyo mwese ngo byaturutse ngo kwiturika rihambaye ndababara ngaruka kujya we mu ntambara ya kabiri y'isi nzi icyo guturika icyo bisiga hanyuma iyo twumvise ibyo ibyihebe bikora mu kwiturutse bisasu tuzi ibiba iyo guturika kubaye mu kirere ibintu byose biraturika koko ibyo byose birarangira no mu kirere oya twizera ibyo Imana yavuze kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo nta magambo avugwa n'abantu azigera ahamirizwa ahubwo ijambo ry'Imana ryo rihamirizwa umwaka ku wundi igihe cyose yabaho igihe kibibako igihe kisarura hakabaho ibibwa hakabaho igihe kimeshi igihe kimvura igihe kiki kimeshi hakaba igihe cyindi byose imana itugirira ubuntu bwo gutegereza igihe cyayo no kukimenya kubw'ubuntu kubw'ijambo ryayo tukamenya ibyo yagambiriye gukora mu gihe runaka uyu munsi dushobora gusubiza amaso inyuma tukabona ibyo Imana yakoze mu gihe cya Aburahamu mu gihe cya Noa mu gihe cya Mose mu gihe cya Eliya ariko noneho n'iki gihe cyacu natwe igihe cyacu kirageze hahirwa umuntu umenyera umenyeshwa n'ijambo ry'Imana akabona ibyo Imana asezeranije kandi akanizera yuko izarisohoza kandi akanabona yuko yakwisabira gusohora kwabyo kubwe ibyo Imana izakora byose bikwiriye kunyura ku bantu bayizera bizabenyurira bizakorwa mu bantu bayizera twebwe wowe nanjye muri iki gihe tura kwizera kwacu kurapimwa ariko dukwiriye kwizera Imana nta kintu na kimwe Imana yigeze ivuga kitari cy'ukuri ibyo Imana ivuze byose ni ukuri ni ijambo ry'iteka ryose ni ryo ryaturutse mu kanwa kayo kandi ntirizagaruka ubusa ntirizabura gusohoza icyo ryatumwe rizasohoza rwose icyo Imana yaritumye muri Yohana 7 umwami aravuga ati igihe cyanjye ntikirasohora mugende gusa mwebwe mu minsi mikuru Yohana 7:6 nuko igihe cye kiza kugera icyo gihe noneho amagambo y'iteka asohoka mu kanwa ke kandi hariho abantu bo kuyumva mera ibyo mbabwira igihe Imana iri kuvuga iteka haba hariho n'abantu bo kumva nubwo haba hari kuvugwa umupfapfa muri bo igihe cyose hazaba hariho abantu bo kumva mbese igihe ishobora byose iri kuvuga habura abantu bumva muri iki gihe twumva abantu bose bavuga ndetse twumva ibintu by'uburyo bwose ariko ab'Imana ntago baba bashaka kumva ibyo aribyo byose bashaka kumva Uwiteka ubwe bashaka kumva ijwi rye kandi ijwi rye ni ijambo rye kandi ijambo rye niryo jwi rye nk'uko nange ijwi ryanjye ariryo jambo ijambo ryanjye ryo jwi ryanjye kandi igihe cyose amagambo ye arera yaravuze yatanze amasezerano ibyo yavuze byose byarasohoye nk'uko twabishimangiye kenshi ivuka rye ubuzima bwe ubukozi bwe imirimo ye imibabaro ye urupfu rwe kubambwa kwe kuzuka kwe kuzamurwa mu ijuru byose byabayeho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga igihe cyarasohoye ku bwa byose mu gihe kimwe umwami yaravuze ati uwo duhuriza ukuboko kumbehe niwe uza ngambanira Yohana 14:20 umwuka wari warabihanuye yuko aheye azahinduka ku butayu hazasigara umusaka byose byarasohoye ijambo ry'Imana ryose ukagera no ku kantu gato ati bamaye na vino isharira byose byari byanditswe umwami wacu aravuga ati mfite inyota Yohana 19 nuko bakoza sipongo mu nzoga isharira barayimuha ngo ayinywe ijambo ry'Imana ryose ryarasohoye ijana ku ijana Uwiteka yarasezeranije ko hari integuzi zabanza kuza nuko mu kanya gato integuzi ijwi rye ryumvikanira mu butayu abantu baraje barumva barakira noneho ubwo tubayeho mu gihe dusabwa kwizera ubu ngubu tukizera ibyo yadusezeranije ku bw'iki gihe
dans le passé ne nous sera utile dans le présent.
Kwizera ibyahise
nta
byatugirira gusa umumaro mu gihe cyane no mu gihe kizaza, igihe twiteguriye kwizera iby'Imana yasezeranije mu gihe cyane none no mu gihe kizaza, bitari ibyo tuba turi kure iby'Imana yagambiriye gukora ubu ngubu. Reka tuvuge muri make. Imana ifite umunsi n'igihe. Imana ifite ubwoko kandi kubw'ijambo ifite igihe, ifite ibimenyetso, ikurura ibyo ubwoko bwitayeho kandi ikurura ubwoko bwayo kandi kubw'ibyo dushobora kumva iby'umwuka bwira amatorero. Ijambo ryayo muri twe igihe cyose turyakira ni imbuto y'Imana, kandi iyo mbuto y'Imana izera ni koko izera ibivuye ku Mana, ntakundi byagenda. Kandi ubwo dufite amasezerano akomeye ahebuje kubw'itorero ryamugaye gusohoka, kubwo gutegurwa kwaryo no guhindurwa n'izamurwa, kubw'ibyo dufite amasezerano akomeye cyane. Ikintu cyose mu gihe cyacyo, intumwa, ubutumwa, imiryango mu isi hose, hanyuma kimwe hanyuma ikindi bikagenda bisohora. Umunsi umwe tuzasubiza amaso inyuma maze tuvuge tuti, oh Mana yanjye, byose wabikoze mu buryo buhebuje kandi tuyoboye mu bwiza. Tubabarire kutizera kwacu ndetse no kwirengagiza, kuko kwa hindukiye twirebaho ubwacu ko bw'ubuntu bw'Imana turashaka guhindukirira kureba Imana. Niyo ya mbere nayo ya nyuma yatanze amasezerano kandi arasohoza, igena umunsi n'igihe kandi yatugeneye kugira umugabane mu byo iri gukora ubu ngubu. Kandi jewe ibyo kuri je bisobanura ikintu gikomeye cyane. Mbese byatumarira iki kumenya ko Imana yagize abantu bakomeye cyane, yakoranye nabo ibintu bikomeye cyane, iramutse itakoranye natwe ibintu bikomeye? Ndetse nahangara kuvuga nti Imana yadukoreye ibintu bikomeye. Tugire amashimwe, twishime, tuyihimbaze, kuko inzira yo kwizera turi kugenda agace ka nyuma kayo, kandi ya Mana yakoranye nabo mu bihe bindi byose ni nayo iri gukora no muri iki gihe cyacu. Kandi iyo yatangiye gukora ntawayirwanya. Icyo gihe abantu barabwirwa, bazi ko aribo bireba, bahamagarwa amazina yabo, barahaguruka bakayikurikira, bakayikorera, bakayizera, kandi bikaba mu nzira ijyana mu bwiza. Ndashimira Imana kuba yaragennye igihe cya buri kimwe cyose, hariho n'igihe cy'imperuka. Ibyo turabigarukaho, Imana nibishaka muri iki kigoroba. Imana yagennye ibihe bya nyuma n'ibigomba kubera muri icyo gihe, kandi byose bigenda nk'uko yabivuze. Reka nanone twongere tugaragariza Imana icyizere tuyifitiye, tuyibwire tuti wageneye, wateguye umugambi uhebuje, waduhishuriye ijambo ryawe n'ubushake bwawe, watumenyesheje igihe tubayemo icyaricyo n'ubutumwa wohereje, ijambo ryawe ryera ryahishuwe. Nuko Mwami tugirire ubuntu bwo gutegereza igihe uzatangira gukoreramo. Ibyo bishobora kuba uyu munsi, nta muntu ubizi. Ibyo bizaba mu kanya gato bitunguranye nko guhinda kw'inkuba, kandi umugisha w'Imana uzasukwa ari mwinshi. Icyo gihe ntabwo bizaba ari mwene data cyangwa umuhanuzi cyangwa umuntu w'Imana. Icyo gihe umuntu wese azamenya ko ari ukuboko kw'Uwiteka, azamenya ko ari umurimo w'Imana yacu. Icyo gihe umuntu wese azavuga ko Uwiteka ari we wigaragaje mu mbaraga, kandi agire neza ubwoko bwe. Gushimwa no guhimbazwa kube ukwe iteka ryose. Amen. Duhaguruke dusenge. Data wo mu ijuru, ngushimiye n'umutima wanjye wose, ngushimiye ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami mukundwa, nifuza kuba nabasha kuvuga ibintu byose uko ndi kubyumva mu bugingo bwanjye. Mana, uri Imana nzima, uri Imana ivuga, Imana ikora. Watwihishuriye nk'Imana nzima. Haleluya. Oh Mana ikiranuka, tuzi yuko wagennye umunsi n'igihe ku bwa buri kimwe cyose, ndetse no gusohora kw'ibintu byose bikwiriye kubaho mbere yo kugaruka. Uzi ibintu uko bikurikirana, kandi uzi byose uko bikwiriye kugenda. Mwami, duteraniye hano imbere y'amaso hawe hera, kandi turagusabye ngo tugirire ubuntu, tugirire ubuntu bwo kwegera imbere, ubuntu bwo gutegereza, gutegereza ko wagira icyo ukora. Mwami ukiranuka mu bwenge bw'umuntu ntabwo byumvikana byo kwegera imbere ngo kandi ukanategereza, ariko twebwe turegera imbere mu kwizera, kandi dutegereje yuko ari wo ukora ku buryo ibintu bisohora kimwe ku kindi byose ibyavuzwe n'akanwa kawe kera byose bizasohora. Nami nk'uko wahagurutse kiriya gihe ukavuga uti igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Niko n'ubu bimeze, tumaze igihe kirekire dusenga ngo ubwami bwawe buze, dushaka kibe, ariko ubu noneho tugeze aho ibintu byose bikwiriye gusohora, bikwiriye gushyirwa mu bikorwa. Turagushimiye Mana ikiranuka, kandi turagusabye ngo uhamagarire abanyuma gusohoka, bahamagare mu buryo bwumvikana, ku buryo babyumva bakikiriza imitima yabo bati yego, bakizera bakagukurikira. Uduhane umugisha n'ubwoko bwawe bwose bukusenga, uhe umugisha ubwoko bwa Isirayeli. Mwami mukundwa, natwe dukwiriye kwatura kwemera ko ibintu byose siko tubyumva, ariko urera kandi urakiranuka mu byo ukora byose. Turagusaba kandi utugirire imbabazi kuko tumva tudasobanukirwa inzira zacu bwite n'imyanzuro yacu bwite, ariko icyo twatura ni kimwe, tuzi dusobanukirwa imyanzuro yawe n'inzira unyuranamo natwe. Mwami mukundwa, inzira zacu n'imyanzuro yacu biganishe mu nzira yawe no mu myanzuro yawe, abariho biganisha ubushake bwawe busohore mu buzima bwacu ku bw'ishimwe n'icyubahiro by'izina ryawe. Kuko igihe gisohoye urahaguruka, urahamiriza ijambo ryawe, uri busuke umwuka wawe. Mwami ngushimiye kuba n'ubu uri hano. Haleluya. Ijambo ryawe ni ryo kwizerwa, amasezerano yawe azasohora. Mwami ukiranuka, turaguhimbaje, turakuramya kuko tuzi igihe turimo icyo ari cyo n'ibyo wasezeranije gukora.
Tu l'as dit à Abraham.
Abrahamu je cacher ce uti, que je vais. Mbese nahishane namushane ibyo nshaka gukora.
Secret à tes serviteurs.
Amabanga wese uyashira abagaragu bawe abahanuzi. Oh man, no muri iki gisekuru warabikoze.
Dans la poussière et les
sangs, turakuramya
au nom saint
ni izina ryera rya Yesu. Hallelujah.
Amen.
Amen.